Boy wako ordinary tena jia beat. Ordinary bila beat. Hit to beat. Stay beat. Bado mko fit, mentally fit kwa rap. Mini man, really carry crazy. Ushenzi zi, niko fine Buddha, rhyme refined, I'm defined. Kwa flow, na differ na them. Daru mi, mwote wote hawa, na wapa refer. Kufuata my goals, iskizi hata referee. Free kwa rap, kuhap. Kwa map, kunilocate, itabidi tu. Nisha forget how my fala wana type. Vile, niko mandom, so far so good. Na dunga vitu classic, bila glasses, bila judges. Mi, ata unijudge. Kwa mira sinaga, image. Hera wana dayata, sina face juu. Wakini face wana go under. Water, nikawa kwa fishi. Mi kudishi bado na kuwata my dreams. Nika, niko jia ceiling, but bado wezi nitisha, ata ukinitisha. Wezi come through, come in. So far so good. Kijana wenu wajidare new rap na hadi. Kata ukinyamadisha beat Buddha. Sineza tano alkapela. Ordinary bila nari. I'm extraordinary. Extra coin they homie. Over me. Now I hold more lines from my brain. It's your fantasy. I'm nasty, dusty. Beating above the dusty floor. Now I watch a two dusty na korodi. Wanna float juu ya zangu rhyme. Nina wa erod kiel nino. Ninao maheta kibao but bet bila bao. Lose ndiyo maana mafan nisha nisha bet game zangu cause mapao na wapateni nini. Let me utingisha mresh wako. Ni I witness aska ata kushow I witness. My witness ninao kipao kuliko wale wa Jehovah witness. But wana support weakness instead. What a support strength. In length short length story na taisiku richa but father na go. Teka watu need nice support. Taendelea kujisupport. I'm serious, Daito, and I'm cool your face to allow my meditation. Stay, nisha choka na meditation. We teacher, ama we love a battle. It's a zilti, it's a beat, you may listen to my playlist. Sina come through, come a bad list. Na my throwback battle, it's a zilti, could you follow back. Back them days when I had no light. Feeling bad. But them days when I had no life, right? Complain, yes, complain. You have a dominion, a communion. Your communication is what the bad. So what did you carry bad or high? But what make you bali, go high. Shaku bali, bad on my bamba, no a bamba. Kuliko bamba ya Safcom, no a bamba kuliko DSTV. Wanadai kijana wetu mshamba lakini bado sinaendelea tu kuwa koroga. Bado nitaendelea kuwa roga. Bila irisi. Hata uwe mganga bado siya uwezi ni roga. Hata ukuje wa kwanza kwa game hata tukupe mic kwa kanza. Uwezi rap fast. Hata ukamwa nyuma bado uwezi last kwa hii game. So far so good itabijini tu metulia. Buddha kianza kurabu kwa laki utoi zadi na wazi tuna mamaso kuli. Wengine nisha wapeleka VVP. Wengine bado result zangu ina come negative kwa VVP. Kumaanisha bado hakuna msianeza nitisha na kani kudusi mingi nisipaya.